DJ Daddy Q.
Deep, you got the keys to my Jeep. This is Tuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer.
Busy, blaze, hey. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
Sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita, tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Skid, accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi
DJ pajama. Daddy Q.
Sexy body, kala like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Deep, you got the keys to my jig. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby, full speed. Ski, accelerator, speedometer, kuserereka.
With a girl like you, you miss in a mambo, you know that too. We see when I worries, you know I got you too.
You know you are running with a champion, but man with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
Miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. Miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's
DJ Daddy Q.
For me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
Internationally connected and locally accepted.
DJ Daddy Q. DJ Daddy Q.
Brand new style in automatisha. Kuna kikolo kinare kwa area kwa kisha. Basiri mambo shiz natoka hadi na dirisha.
Hini kwa mwengine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Hini kwa mwengine mtani naitwa Matisha. Brand new style naitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Na mkikuliza ni nani mkwa kizi wakisha. Basi njirani kukando alikuwa kizi wakisha. Na isha mezivuta kwa sana leo amezi wakisha jo. Nikubaya mojongori nikumatisha 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 design bila kubatisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zatoka hadi na dirisha. Kwa piga luko msafi jume tumatisha. Kukona kamutu nkazuri na kame matisha. Mamba kuhanya biriganya bado umematisha. Na kangoma kengine kane ito matisha. Kini ngoma ngini mtani na ito matisha. Brand new style na ito matisha. Kuna kikolo kinare kwa area wakisha. Bakiri mamoshi zatoka hadi na dirisha.
Atipika kutopa, juu ya meza matupa. Bili kupangu leo, minde nalipa. Atipika kutopa, juu ya meza matupa. Bili kupangu leo, minde nalipa. Behind the scenes, napenda kustay low. I'm into you, na wewe si day low. Kupigana wezi fanya zublo. Kaa ukujua, niko shua na yungo. Kungu kandomo, napenda vitendo. Mini mkali kwa kila kitengo. Wali kubali nwakilisha ghetto. Kango makasi kikirunda hadi ghetto ni liriko. Atipika kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Atipika kutupa juu ya meza matupa.
DJ Daddy Q.
Atipika kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Atipika kutupa juu ya meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa.
Round 1 kisa twende round 2. Na kuna day mana daisy come true. Pikisha your glass when they come through. Haifuwa mtu kubanga ilikuwa impromptu. Sitoti na ngoma ni no mtu. Sitoti na ngoma ni no mtu. Sitoti na ngoma ni no mtu.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
Macho ya na dongo, mapenzi kibofu, macho ya na dongo. Aya na mwenyeo ya mariano. Pidia na katama mondo na anachongo.
Semi hulu yulana.
Upendwa kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteza nende musilete nyondo.
Semi hulu yulana.
I need some love now. Some real love now. Yalo ni kuta sitamani. Nipe pombe ni mwage rap. I need some love now. Some real love now. Yalo ni kuta sitamani. Nipe pombe ni mwage rap.
Mapenzi safari. Kiri the end of don't look it. Kila yanaweza kukost. Yanaweza kukost. Mapenzi safari. Kiri the end of don't look it.
DJ Daddy Q.
Umeivisha, umewezesha, umeivisha, umewezesha. Umeivisha, umewezesha. Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni watani na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo, sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda, msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Kika kani doto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goronta pia kamene. Jumini birimba kwa shia kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusain na royo fisi ukitake kembe. Chuna kindovu badai kekate pembe. Yuno nyongo wakikate kakadere. Napenda kondolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
Easy. I need some love now. Some real love now. Yalani kuta sitamani. Nipe pa.
again. Yeah. I need some love now. Some real love now. Yeah, yeah. You're only good to see some man. Man. You keep it from that you won't get up. Sinapenda vile mudo na yoyoma, siri kama gode vile na kuchoma, siri kama mbuku rata nisha soma. Ba do 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 puwa pona tuona eh. Mali niko wezulize swali mutu, hapa kila mutu kona kutu. Shika wako mi shike wangu mutu eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke tu dance adi shoke. Na usiogope mdogo tuziondoke. Mkate nsake npate njote. Na ihani koste miwasha ninote. Na kuwa gafete tuende tuendete. Sharp kama shete jibambe sitete. Si leo ni siku yako mami. Kama tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini tenga step back chati. Kwani neje bado just chati. Tingishizo marak mati ati ati. Mikono juko napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Yeah, yeah.
Ni aje raya, it's your boy KS, aka Ole, whoo, Ole Sitipi
Z-Dro.
Na nachila pa na DJ Daddy Q.
Yeah, yeah. Z-Dro. Yeah, yeah. Z-Dro. Yeah, it's Cedro. Yeah, yeah, it's Cedro.
So yeah,
yeah. Asi kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akulisha kubish kwa ni vipi. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga
DJ Daddy Q.
Kanyaga Slay Queens vipisho vya bandia. Ukivipa haieti madaivi na vimbia. Usushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudada dek
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kamu nalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku.
Kanyaga kanyaga.
Wajue izi namba chafu. Oh yeah. Squeezy watu wanataka money. So mikimu itaku posti.
Kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na machanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga. DJ Daddy Q.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudada dek
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Baka ma ex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga.
Kama unalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku daku.
Mano nikoli, nigorada nama, eh, nigorada nama. Baro nikoli, nigorada nama, eh, nigorada nama. Baro nikoli, nigorada nama mu, eh, nigorada nama mu. Baro nikoli, nigorada nama mu, eh, nigorada nama mu, eh. Usingo eba na sunirombo se, sunirombo se. Usingo eba na sunirombo se, eh, sunirombo se. Niko jaba na mama, tuko zile za Yaman. Woki kaza sana ntazusha, saichit pia nazusha. Na mange usote kipusa, na kifisi ntakiva. Kuna smata na kivan, amebeba Taliban. Anataka kuniban, anataka tuma fans. Nigorada nama, eh, nigorada nama. baro niko lean, niko rada nama, eh, niko rada nama, baro niko lean, niko rada nama, eh, niko rada nama, baro niko lean,
DJ Daddy Q,
niko rada nama, eh, niko rada nama, eh, usingo bana suni rombo se.
Odewa moranga nimekamna mandom Nizitirani na zote zimetoka ngong Jina wako mzimpata mini kasadam Mboko mnareda sini maharam
Pigwa mboko Pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na ni tam
Boko haram, boko haram, boko haram Hizi teri tunasiti zinaka haram Boko haram, boko haram, boko haram Hizi teri tunasiti zinaka haram
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Mashada kani mento Unangawa madam ni kani dento Nazia miniani na nguvu bila njugu Unastuka na utadosho na kirungu Geus lekwi na mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka grini na jabani kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho
DJ Daddy Kim
Kuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko hii mchezo ni haram Pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na ni tam
Nasioni kwa samsu posi stress Kama rene kisha basi unipe Najue ni diva last money spend Haja kani mija Mr. Baggy Kena sioni kosa msupo si stress Kama rene kisha basi unipe Najue ni diva last money spend Haja kani mija Mr. Baggy Game basi pale Instagram bae Bena penda sani zoma Pale Instagram bae Bena penda sani zoma Yani pale Instagram bae Bena penda sani zoma Yani pale Instagram bae Benapenda sani zoma Namukana na Mina eo basi tunabaka na Hapo nyuma nasibika mnafanda na Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda na Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda si upanda na
Madipala na zinyama nikani kondonyo Nikidungi nimepaka netacho mamboto Nikipuchu nikinyenga na poteza toko Zikipundi zikinyenga zipeleka soko Mando tapo machapomba ketoe toto Pigwa finga na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lofta na piga koto San pigwa ranof kupaka na joto
Pana na Nina eo basi unabaka na Hapo nyuma nasibika mnafanda na Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda Si upanda na Katangaze basi baby si upanda na Panda, panda Si upanda na
Batman, Batman Hitmanting, Hitmanting
DJ Daddy Q
Stilo Wabebe wasikia Hitmanting, Hitmanting
Internationally connected and locally accepted
Hitmanting, Hitmanting Batmanting, Batmanting Hitmanting, Hitmanting Wabebe Skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe, skilo Wabebe wasikia Wabebe, si ujibebe Mungu anadaitu matembe Niko fiti, nimejiseti Amejibeba, usimuweke Niko isko mabiz na manjege wako ona Amejibeba ako fine, suranzuri ya mevai
Kwa nini
uko high, pigamushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai Ototo awili tunadai, njoki nduta na wamai Kwa nini uko fine, jangreto walai Uko maji high time, takukata walai Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai Nikimada sema high, kwa vuva na rai
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai
DJ Daddy Q
Wabebe,
skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia.
Peleke la rien, peleke la rien. Kiki waka man, peleke la rien. Siki nyanya, peleke la rien. Mangoko wakifika basi, peleke la rien.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke la rien, peleke la rien. Kiki waka man, peleke la rien. Siki nyanya, peleke la rien. Mangoko wakifika basi, peleke la rien.
Sare jonge uzi bana taniwa. Akidai rungu bana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua na maziwa joo Mr. Pumua kuna jebe na Mr. Kijua ukondeze na Mr. Kijua niko riang na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani ture kule jonsha mkemba lenga sura mite bidi nimemteka kako jaba niko jaba na majempa na mastingo zile ngori sepa hefa alili chocho round 3 ya kateseka piga dry dry chisa uliweka zima bad na ogiza iko beta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki wako man, peleke na ring. Siki njano, peleke na ring. Angoko wakifika basi peleke na ring.
Jege day on the beat. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa wakupa. Nakipaji na jona bambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababuni mazezi natisha. Na kama wezi moni tabidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shuke mafutani jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha, dizina lipuka. Pita morio sashoze nae kaboka. Piga morio dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Nina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na kipaji, na jom na bambika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila takoma. Kama ni noma, ite basi na manoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealer, wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga, mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya na donda. Wabibwe, wabibwe, kama ni mesonga. Kama, kama, kama nimesonga. Usidunge black juu, black jojo. Wana piga nuru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Nina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pupa. Nini na kipa, jina chwa mnafabita. PJ Meja.
Oya, 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 oya.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet.
Yeah, yeah, yeah. Okay then. Shamane, vijiti, ama ni majane. Kamna mamu ni tamoga range. Mange usome tepo ni tazamandane.
Digi digi madogodane, wo digi dahan.
kasikia jana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Mbida na kichungri siti mushi na firimbi. Nina bugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kame dubo na kiingi kani mblina we matiti. Anazuza kama chichi ziki bondia pigwe miti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Digi digi madogo dhanya wodigi da. Digi digi madogo dhanya wodigi da. Digi digi madogo dhanya wodigi da. Marufu kama shabe ziki nice kumimina.
KG
ni aje raya. It's your boy KS aka Ole.
KG
Ole Zitipi. Na na chill up na DJ Daddy Q.
KG DJ Lighter Bundos Gang. KG DJ Lighter Bundos Gang. KG DJ Lighter Bundos Gang. KG DJ Lighter.
Kwanza venye umejibeba ngami udai miudai miupenda na penda chako venye uicheza ngami udai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ningi nani agoro alafo kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. La mimboko mbaka usoko. Dima kiwa tampa na stumpopo. Alafo kiwa patiwa na dundusa. Pali downtown na dundusa. Pali down kudundusa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda. Napenda fanya na feel kama feature and new die new die new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda new penda napenda
niko kidalio shamba na tuna mboga nikijaza kwa chupa ya Johnny Walker ninataka ya mayangu na rieng na zituna kama chenge kunyanda upigwa mboka huko manga kwa tu zangu za mboka kuna panya supaka atakula nyoka.
Wamlambe
danda liko na sofa chapa chapa kichapa na chia
bomba yo wewe banga miudai miudai miupenda na penda chako wewe ucheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire danda ras miudai miudai miupenda na penda fire danda fire danda miudai miudai miupenda na penda
danda fire.
DJ Daddy Q
Nama yang Kandide miupi nama yang Ha! Nama yang Aki home nashikisha nama yang Ha! Nama yang Zikishika nina drive nama yang Ha! Nama yang Kawa mini endo ulize boro yang Ha! Boro yang Anajua miupi nama yang Ha! Nama yang Wamlambe
Wamlonye
Wamlambe
Wamlonye
chuma maboy fiti wanapenda ngakulima dema kipita wanaguruma akijipa wanapiga bila huruma mirako baby zime nice na chachisha na shika japa tudo zime japa hasha tuko na Ruth Siza Karo na Natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlambe
DJ Daddy Q
nama ye
nama ye.
Easy.
Kaki home anashikisha nama ye.
Ha, nama ye.
Zikishika ana drive nama ye.
Ha, nama ye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Ha, bora ye.
Anajua yo spin nama ye.
Ha, nama ye.
Usiwoni nimefintika kulikuwa na kati mkani pa tumekapita. Pewa tozi kunais tuenda dance flow. Najuka duka umefunga nipe dhudha yo. Kisi nganga toka chini hiki kyangu kimese. Nipe sita mili mili wa mionyezi nikupe. Ukimbleki naanza kukukuza unaplay. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipe nduru ni wa show niki flow. Ni wa show niki flow. Ni wa show niki flow.
Yeah!
lazima iwaweze kabib ka complain na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 Legeza, legeza, ki unani pekeje, legeza, legeza, legeza steki ni pekeje, legeza, legeza, legeza zigo ni pekeje, legeza, legeza, legeza diaba ni pekeje, 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 pekeje,
pekeje, wanabebo na ubaka ndo maskuta, ile bako ya makaji mino kaskuka, kauka Kitisha na paka mafuta Kakijiba nikachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuta Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta Winga kwangu itabidi umeikumuta Maketani weekend lazima utoe form Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze Kabirka koblain na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za gai
Guy, 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 guy,
guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy,
guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy,
Mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki Yani Queen Bee Machine Kakona Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine Kakina mazi ya jane nika Queen Bee Machine Nekizidi umenguwa nika Queen Bee Machine
Ni kunyuke basilea utatika Ni ngoza wacha kwa koweka Mna kamisi nikitha nirudi naro kusukia Ni mtaro misi fresha kwa mastingo Nta kushika kilibaru na ukianza ati kuwika Nita kumwaga deva Kugurumisha shimolo utadhani mcheza pa
Weka kademu kako fiti kukula Don mebakisha umbo fix ya kulika Weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki Yani Queen Bee Machine Kako na Queen Bee Machine Sema Queen Bee Machine Kamebeba steki bigi nika Queen Bee Machine
Daddy Q
Hapa bana ni manoko kafanali Na wanga wasipo wangi kango ndani Miu wabugu sana sana kango kazi Tayari wanadachi mini mpane Na mkoshua jona kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka
Kima kima fuma ilale ndani Chungu zaka jaba cheki bati Nikidunga nege juu nikati Cheki kina masi sisi lati Shama anga lefty righty Na cheki mamini lungu dati Zimeshika zimerunda niku nasty Kumeja tumushi na wanati
Rapa bana ni manoko kata nyali Na wanga wasipu wangi kango ndani Miu wabugu sana sana kango kazi Tayari wanadachi mini mpane Na mkoshua jona kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka Kika kicheka Rapa bana ni manoko
Never disappoints.
Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you.
DJ Daddy Q.
Sure, you fire me, got a pot of love. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, wallet Waiting me down, nothing I can't do for my baby My shawty, oh, they care my baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me I care for you. Oh, no, no. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me come to me, my shawty, wallet Waiting me down, nothing I can't do for my baby My shawty, oh, they care my baby What you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go Cause I like the way you pack it up, the way you go down low And that's the reason they be hating on you, Baby, you the baddest Step on the dance floor and show you madness I'll be your king, you be Maria Ernest Shut up, but you can't damn you are the flyest Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me
DJ Daddy Q.
Oh no no. Yo boy from there.
Yo, back and trendy. Tell these streets I'm coming steady. Them try block my blessings. So depressing. Oh, it's so depressing. Oh, so confident, no stressing. Focused on the grind, progressing. Tell me, leave them guessing. So obsessive. Oh, oh. One time for the hit. Two time for the true fans. Me, I concentrate. See, number for the new song. Hold up, she's back this time. Back with a game plan. Call me queen of the jungle. I'm the female Tarzan. Y'all them please. Me not easy, can't you see? Them try get rid of me. But me not easy, can't you see? Easy, can't you see? Yo.
DJ Daddy Q.
East Coast representing. Hate all you want, but me know me a painting. Got enough love and support, never ending. Killing these streets, I'm trending. Oh, papa girl, better start repenting. Better start repenting for the unnecessary resenting. One time for the hit. Two time for the true fans. Me, I concentrate. Sing number for the new song. Hold up, she's back this time. She's back with a game plan. Call me queen of the jungle. I'm the female Tarzan.
DJ Daddy Q.
Your opinion, oh, such a disgrace, man. For your information, not care about your opinion, oh, such a disgrace, man. Y'all, them please, me not easy, can't you see? Them try get rid of me, but me not easy, can't you see?